We bless you, Lord. Santiago, I'm going to go to you now. Santiago, for us. You're not going to come out because you're going to go.
Fayote umeninua, hakuna kama wewe. Juu ya mataifa yote umeninua, Baba, hakuna kama wewe. Oh, taifa yote umeninua, hakuna kama wewe. Juu ya mataifa yote umeninua, hakuna kama wewe.
And worship the name of the Lord in this place, this night. He's gonna lift you up above every circumstance and challenge in your life. There is nobody like him. He can lift you up. Come on. Juu ya mataifa yote. Unaweza kuimba kwa sauti yako yote. Popote pale ulipo, baza sauti yako. Juu ya mataifa yote. One more time, you can sing it louder. One more time. Juu ya mataifa yote. Kwa imani kabisa mwinulie Bwana mikono yako, mwambie Bwana umeninua. Sikustahili tu hapa, ila mkono wako umeninua. One more time, with your own faith. One more time, say juu ya mataifa yote umeninua. Kwangu umenitoa chini, umeniweka viwango sikustahili Bwana, na kuniketisha pamoja nawe. Umenitoa matopeni na kunisafisha kuwa hivi nilivyo, kwa neema yako, kwa nguvu zako, kwa neema yako na kwa uweza wako. Sikustahili kuwa hapa, Mwokozi wangu. Juu ya mataifa yote, everybody say,
you're umenitoa mavumbini na kunipa disha juu na kuniketisha pamoja na wakuu. Wewe ni baba yangu unayenijibu, baba unayenipenda sana, yeba umenitoa mavumbini na kunipandisha juu na kuniketisha pamoja na wakuu. Umebadili majina yangu niliyekataliwa siku zile, umenipa jina kuwa mwanao. Umenitoa mavumbini na kunipandisha juu. Rabosa tabraha delegosa bragadia des la cara brazo pradia da des capradada la brazo pracanta la do pradia zo placanaria. The Spirit of the Lord is moving in this place to lift people, to set people free from their captivities. The Lord is saying that He's delivering you. The Lord say He's lifting you up. Bwana anasema na kuinua viwango, anabadilisha majina yako. Waliokuita mwanzo walikuita mtu wa kufeli, Bwana anakufaulisha. Walikuita mtu wa kushindwa, Bwana anakushindia. Majina yote ambayo walikuita mwanzoni, Bwana anabadilisha. Umenitoa mavumbini na kunipa nisha juu na kuniketisha pamoja na wangu.
Baba, sikustahili kuwa hapa, ila umenistahilisha, umenipa neema ya ajabu. Unastahili heshima zote juu ya mataifa yote. Everybody say Jesus.
Where was that Jesus? We worship you, Jesus. We magnify your name tonight. There is no one else like you. You love us unconditionally. You care for every one of us. There is no one else who deserves our praise. Only you are God. Only you are King. Only you are Father. Only you are Counselor, Comforter, Covenant Keeping God. There is no one like you, Jesus.